shankisupplier.com.
Yes sir, AK49.
Wewe ndo kapanda machete au sio? Machete ndo kapanda au sio? Wewe kadabla ndo mtamboni au sio? Wewe sema zikatia hapo, zikatia engo wagwani hapo, wagwani kibao zikatia
malindi masira.
Mia ujue maisha ukweli, ujue utakuja kuumia.
Tomala unataka kiberi, we kikuta pombe mwanangu anaibu ya buya. We akija geto mala unataka napenda sa pom pom pom, upa pepe pem pem, we chulo unataka sa pom pom pom. Dabla usipende bule bule,
utauponza
utauwawa, usitake mishangazi ngazi utauwawa. Mama, we una unaenda kuuza tu. Ukiambia ukweli mbaya unanuna. Unaishi mji we mikoa imewe poti nene. Acheza usipoe. Uwe chula ushamdua mako we. Ije tizo shamdua mako. Bosi extend on both and do my dawa
naiva naiva
esa tuliene wasimeni wasisi hapo sio tuliene wasimeni era dana kucha ndani
weka
dawa wakata
pige mwache
wakata mento wakata sikupenda wakata. Sama kawa mke danga kacha tundulu. Mapenzi aina umiza. Ntuma nanalia. Ama kimwacha demu. Ana muimbia. Lafu kisha peni. Utashindwa takura. Mone malio kapaga wanapa. Umehuba shata shaka. Shaka tina tufu. Mone la imondi kapaga wana. Mapenzi anateka pesa moya sukumada. Pesi ukiwa pawo. Itakuwa utra mama. Oche mama wakata. Mashemeji ngombe gang. We uti mama piga makofi. Kona piga piga tuone. Piga balia piga. We nimetoka Msanga. Nikafika Omboza. Kufika tuchanika. Chula kanitongoza. Kaona sio kweli. Hidada mbona mdogo. Chula unakwenda wapi? Naenda Kigogo. Kasema sio kweli. Mama kimbiri. Mama sisi geto tunalala 12. Kasema yao gopi. Kila mtu apige bao mbili. Wechula mizozo utumbo. Ona mama utumbo. Wechula meacha utumbo. Ona dabla Pigia kama unadagi tuone masela. Dabla ona kushoto unadagi. We unadagi we kama sela unadagi. Unadagi we kama show unadagi dagi. Unadagi dagi. Unadagi dagi. Kadabla waonyeshe. We mziki unajua. We mbaka uswa zinachula unakanyage. Piga tena. Mama na yasa waunyeshe. Unavobonda waunyeshe. We waze oh, una mama dabla. We mziki unajua. We mbaka uswa zinachula unakanyage. Piga tena. We chula mizoza utumbo. Kutoka we shadi maela we kilometa kako fundesha nani Unacheze chula bajalo tazala We malaya wa utondo kako fundesha nani Unacheze chula Oje kadabla kama vipi piga la mondi nyegesi Unya chino mani kama vipi piga la mondi nyegesi Unya we nyege nyegesi Nataka mapensi sitake ushensi Nataka unya When you get your gas, don't talk on my pants. What you love, shizzy? Hey, oh no, they move on, go stamp, duck, I mean, when you're a carnival. Got it, got it. I'm into Oscar, it's a I put on this and I go to work. I want to talk on this, my son, like people in the cellar. What to come in here soon while I be seated. What to talk? I put on this and I don't go to talk, I don't go to work. Rafiki kipenzi ni nae
mwaka
Angekwepo rafiki nisingewaza Mweki mjini Rafiki kipenzi ni nae mpenda Uwe sinemoka swaiba Mama gambale swaiba Uwe chidi mwenda swaiba Lama chifune Angekwepo rafiki nisingewaza Kisondozuni rama chikune Awatoto mbwa kutoka poleni sana kwa uzuni Awatoto mbwa kutoka nyumbani Awatoto meli ya sumu Waze wa show Wote Uwe Angekwepo rafiki nisingewaza Rafiki kipenzi ninae mpenda Uwe chini mwendo swaiba Kifochambu Sijui nitakufalini yo Machete na kifochambu Sijui nitakufapi yo Ila naenjua nitakufalini
Owa masera basa usi Owa tuli
MC Kisia
Pigia
mabonye
Awe baisa sera toto mizoso
shi Pigia mabonye MC We Mabonye, maisha mabonye We mabonye, we
I am Kari Wewe